hip-hop your mama can listen to. Mama can listen to. It's Holy Hip Hop.
I'm your DJ.
Nadia, from Nikutessa.
Na-na-na-na-na-na.
Cause leo ni kutesa.
Tesa, tesa. Yeah, yeah.
From Nikutessa.
Vicky Fandes.
It's a Friday night. It's how in Rocko Ambie. It's a Friday night. It's a Friday. It's a Friday night. It's Friday night. It's how in Rocko.
DJ Singe.
Nadia, from Nikutessa.
Na-na-na-na-na-na.
Cause leo ni kutesa.
Tesa, tesa. Yeah, yeah.
From Nikutessa.
It's a Friday night. It's our wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Unchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show, nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oldie dance. And shake your bump like you know what you were.
Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Ooh, leo ni kutesa. Hey,
fom ni na tesa, na tesa, na tesa, na tesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
Yeah, pick on a phone. Usiku to dawn, bogi ku zone. Imewasha kingdom, keti mba tukukon. Tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones. Nadia up on the dawn, to simpati kufon. Nasikia ako salon, tulom indo the bomb. Club pia imi chrome, bogi mbaka yangong. Mebambika na song, sile si hu perform. Rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kanji di mtaki
rubika.
Wakanesa, mafolo bila chesa. Hakuna kulala.
Mini simba tena siondama. Nimekuwa nikiwa andama. Muda mwingi nikiwa tazama. Zigo boring tena zafanana. Nguo bagi tena za kimblina. Kuwa tani je utawezana. Mimi baba tena babetana. Baba tena baba ya etana.
Step in a step nikiringa. Do ya look fine? Do la ni Adidas? Tukimoke juwa watabuya. Willi sailors bogi ya wajanja. Kiaji kulisikia wapidinga. Tunadai ship kamna mizinga. Mina penda bom bom tukiparty. Mina saka nitapata. Nizipata nipate. Tupeleka mama tumapate. Alepiza na makuku leta base ni mamate. Kisha bom 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 dedikate. Eche pukati.
Eche pukati.
Eche pukati.
Eche pukati.
Eche pukati.
ngoja 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 ati putani liskuli sama situ na kudea usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge ni matenge na mabwe washikana wa wapimete usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge ni matenge na mabwe washikana wa wapimete Acheni kibiti jude mamefi
So fine kama zongata Tunachafua mpaka disco matanga Yesu akirudi atapata kameshika Niko na miracle nafanya miujiza Long time nimerudi na sibishi Industry niko official bila suit Mogi ya sailor sinajua kametiki Mwachapeshe kabla tuta mwana yu
Foto moto Kina leta ndoto moto Foto moto
Alejandro,
DJ Shin.
Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda cowboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
It's not a flaw.
Nimekaa bila ngoda na nyonginyo.
Nimekaa bila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. 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 Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Verified account Utapata more likes without a doubt Watasema uko after fame yo si clout Arimis is your best friend say a drought
Kuja leta form Niko na mandom Kijani niko solo Kuja leta form Niko na mandom Kijani niko solo Nanuki ya kolon
Noti the flow umekuja kutaka
Chief inspector umekuja kuchapa Quarantine, quarantine
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen Vite, wanajua kote Niko na picha zake akipigwa ndole
Choche aibu za kudenya na kwa choche Basa ranza lipatika kwa yole
Hati 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 ka Ka mwake iko sawa la Swara sa kukipata lika Na kata jo kata na kwa Kwara eh hati 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 kwa Kwara kata jo kata na kwa Kwara Kwa Kwara kata jo kata na kwa Kwara eh
Yeah Kiara kibara Sporty mina penda sigara Mofoka Madoneza smama imara Pusara Ona deli nara uka Bila la mkusaka Bila la mkusaka Kisema na ajab Sema na mnataka Deli nara uka Bila la mbila Situfanye majab Sema na msema na
Ka Ka Mwake iko sawa bila Swara Sato ukifata niza Dawa Kata jokata na gwa Gwara Eh Yati 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 gwa Gwara Kata jokata na gwa Gwara Gwa, gwara, kata jo kata na gwa, gwara
Napakanga rangi kwa viatu za landi After kuchai, kamefunga padi Jake ni study, one mini odi Aroma ni achai, skuma na chapati Gladi, nendo chambu wale wadi za wanga Nendo chambuwe, tunagandi Kiroma ni chai, skuma na chapati Hanikanga panti, bila wasiwasi
Story ya hudem nilipata kewa Nikienda kutoa lock alikuwa fine figure Ana kaka chupa kuchacho na marif Nikasema nchupe luga kujibonga kama man Nika offer kwa drink bila ye kukata akajibu
Yeah, but I only take
Kama bazu kujichacha nika buy hiyo drink Dogo dogo mistari nikaanza kuzitupa Akiflatu na mimi oh my Siku jwali kwa na mtu mavidevu na viding Zilikanga kini kitu jamo Hudem alikuwa tunde na yana Tere tere ey tere tere ey tere tere ey tere tere ey tere Teresia, nikimuona nasikia kuteleza, nikimuona nasikia kuteleza, tere tere eh tere tere eh tere tere eh Teresia, nikimuona nasikia kuteleza, nikimuona nasikia kuteleza,
kuna veneno
mziki kama kiguna njia. Na vile meni dedu tathani mini mesia. Na kuna benya mejibeba kuliko dunia. Na dora kama chombo nikiza makagunia. Kumpanya miujiza kaza Jeremia. Kumpanda chini kumride kangamia. Kwaza kini digi nasike kupandisia. Kushoto kulia fisi wakiangalia. Dere dere ye upenda nganderere. Nyuma mbele ni konye kakadere. Paka mate deleze ni ngoe izo pembe. Ni chome kama ini ni dere mshe na sembe.
Tere tere ey tere tere ey tere tere ey tere siya. Nikimuona nasikia kuteleza. Nikimuona nasikia kuteleza. Tere tere ey tere tere ey tere tere ey tere siya. Nikimuona nasikia kuteleza. Nikimuona nasikia kuteleza.
Kuna benye izo macho zako zimeni bamba. Ndio mana niko hapa baby nataka namba. Tuende tukeja ni kwanza tukapike sapa. Nikule nikikukula adi kwa kitanda. Nukapenda jua izi mami niko pandizia. Na design nika keki manyua na nyunyuzia. Jikiti kai zimeruka kwa pazia. Jonyewe dem ni kiki kumwakata ni mengizia. Kwoni bamba nikianza kukashika majegi. Na nyewe kako loyal naka itaga melody. Kutoka Monday to Friday to Sere adi weekend. Naka itaga assassin jonyewe ni meka daddy.
Tere 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 siya.
Imo akajo modern arrow boy na tofla. Na hii ex drum taitafuta.
Kama ni peso na tafuta. Kama ni peso na tafuta. Kama ni kama peso peso na tafuta. Dem dem futa. Kama ni peso na tafuta. Kama ni peso na tafuta. Ama dem na tafuta. Kama ni chalo futa.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
No flop, the legal.
Class, attention please. We have Y and X. The homework today is go find the value of X. And don't ask me why.
DJ Sin.
Kama ni peso na tafuta. Ama demu na tafuta. Kama ni chalo na tafuta. Find X, find X, find X.
Kama ni peso na tafuta.
Find X.
Ama demu na tafuta.
Find X.
Kama ni chalo na tafuta.
Find X.
Find X, find X, find X.
Find X, tunatafuta,
find X.
Find X, tunatafuta,
find X.
Find X, tunatafuta,
find X.
Find X,
find X, find X.
Monday to Sunday natafuta. Ndiyo ni swim ndani ya mafuta. Paka na konga na kupita. Kama kuna doa wezi ni kuta.
EX inatujanganya. Pandaga mabei ya nyanya. Bado na pamana. Imeni acha jicho nyanya. Oh yeah.
Hata kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Kekitango.
Kekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Oh kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Kekitango.
Kekitangula.
Unapigwa na bibi. Ay.
Wetangula.
Kama ni peso na tafuta.
Find it.
Ama demu na tafuta.
Find it.
Kama ni chalo na tafuta.
Find it.
Find it, find it, find it.
Kama ni peso na tafuta.
Find it.
Ama demu na tafuta.
Find it.
Kama ni chalo na tafuta.
Find it.
Find it, find it, find it.
Find it, tuna tafuta,
find it.
Find it, tuna tafuta,
find it.
Find it, tuna tafuta,
find it.
Find it, find it, find it.
Hii maisha ina formula. X kaipata VIP. Na kuipata siyo regular. Hato pike wax stick.
Hata kwa sako.
Sajula.
Triangle.
Triangula.
Kekitango.
Kekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Oh kwa sako.
Sajula.
Triangle.
Triangula.
Kekitango.
Kekitangula.
Unapigwa na bibi.
Wetangula.
Kama ni peso na tafuta. Kama demu na tafuta. Kama ni chalo na tafuta.
Lima na bunduki.
pom 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 pom.
Yeah.
Oyo boys anapenda pom pom.
Yeah.
Trom trom trom.
Uh-huh.
Trom trom trom.
Yeah.
First date anataka kunitrom. Anasema ananitaka so soon.
Yeah.
Ananipenda venye mtoyo upenda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi na mwita tycoon.
Yeah.
Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon.
Yeah.
Mpaka za babu. Acha ni come through.
Yeah.
Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshimu ina meza msumari. So tulia urelax usijali.
Yeah.
Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai.
Yeah.
Ukisha rudi mtawe jidai.
Yeah.
Kongi na mwai. Yeah. Taro hudai.
Yeah.
Seti ride, likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Bakora bado ni magical. Imenyonga dice, imeenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupi kebama ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana. Kunyonyana na kunyanduana. Yo kiseki na kubafua. Nanga so good itabidi tumenyakuwa kunarua. Yani hahana kene. Denya kaye kubindu halange senje. Kama njile paruti ya vetandu chembe. Denya kaye kubindu shikomo shene. Nanga so good punyeto ni taida. Mastandby na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fufufu fufufu. Seti ride likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Kuna sikia napenda kitu na napenda kujidai. Anataka gabo zongo ineza gamu dishifai. Niliguza gakino kidogo abanzi. Unasikia nataka nini, anataka mujudu bang. Anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anataki ya banana na stingwa mingi za ben. Checking ya usame kam, anadai ni msuke. Nisuke suke pungi pungi ni yeke matuta. Kwanza za mawax, kwanza za mauta. Saru ni medi, nasikia joni medi. Na fili ni kuambia manzo umebeba mati. Atiti, di, siva kwaya titi. Ti, ti, napenda matiti. Ah,
seti ride, likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, likuwa duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Lekata na ya mabunduki diyo zilikuwa zinafanya kazi. Ni watu watakufa, sasa zizi mimi kutu kama mimi zina bunduki.
Nepiga vile naiwai kutakuwa napenda kasana. Nikiwa mawai wecheza na yoko kichwa na kuandalia tu sai sai.
Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kwa maya naipika mamsheki. Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kwa maya naipika mamsheki.
Ndiwa mboranga sina karot kwa meno. Tena ndona cheki kuna karot kwa menu. Lazi lambi paka lame nekula na meno. Papasa papasa neki washa paka mendu. Okiria, chokia, chaya, chaya, chaya. Okiria, chokia, chaya, chaya. Niku kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na kika wia na mchanga mkia, tuki watch flaku. Niku kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na kika wia na mchanga mkia, tuki watch flaku.
Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kikombaya naipika mamsheki. Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kikombaya naipika mamsheki.
Boom boom ongeza speed nikitoka madrama. Boom boom nachambua nikisabu magramba. Chum chum nipige peko nyeshe na nipapa. Kung fu na changamsha na misari ni blanda.
Hizi chumcha unapita nkijemba kama Wakanda. Boom boom madenge na kemba kama Wakanda. Kuomkom na tani protection imejipanga. Ni home pro na coach azo yangwa yumejipanga. Naka naka biti blanda man. Naka mali pusi na imanda man. Naikanda man na ishanda man. Siwazi kusekine panda man. Utatani amekorogyo vile wana iko kika gun. Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kikombaya nda ipika mamsheki. Ashalambia atanipea dini bleki. Atanipea dini bleki. Ashalambia atanipea dini bleki. Na mini kikombaya nda ipika mamsheki.
niko na bash sina day ni na ngwai ngwai mimi nika pass na pass coffee ki base hai mimi wana slash duri na shash na kala clash na beba wote na ngats na kaza us na rumbu imejazwa gas zidi ku blush mimi ni buda mi wa crash nataka kuku buji za futu niko na zuku tu uko keja ndugu mimi nika papa Yesu wa mulungu ongeza ngata nishapiga luku niko na rush ya kukula crash mimi nikila nataka zote zikam.
Baki daily mkibonga mkibonga daily na songa na doba bado na gonga mistari bado na chonga kutema buda sa choka mistari bado na roga ukiniona buda toroka nkondani buda ogopa
tikini ngoma zutu kaga na maringo ziu chocha ziu famimi ziu leta na sikia thithi ati leo mina yo na hihi shandisi ya dinini mimzing nilikam na mi family jipa jonsa kapewa mzinga zilikama ati alikasirika
bado tunakemea hadi mapepo skiza beat ni ngori tafanya umento hapo nitajua ndoti yako na kama neno si unajua hawa mazuzu hawana lego kibonga mingi tumina wapa maelbo tulio ufunzo pa team siko na kuneko kikifika kwenye rims ni maviboko punguza kwa kata penzi wacha mdomo
kicha mambo yako fiti nda kunyandulia juu mikirimba chimba belsita napenda live skin kana dunga masahara nyanya lollipop kapo kwa moranga chunga usidishi dem gwangi toka chuka ni maguangi ukutoka paka ngoda ni majiji ukukata paka kwa vado ndoa dondoa izo nyoni wakaza maya
kata tenze 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 kata tenze
bakpendo bakpendo
kisha kwa flow kata anapiga dua join it just go slow akushua mimi nikuita tabidi nivute pua nobody can stop this reggae na zile tembe zime boost nyege na zile blunts zime boost ndege my cup is full tabidi joni mwage
tenje walenje kata hiyo tenje skenje kata tenje si tutabanje ni tenje zengenge usimgenge analinyita aringi ana maweta tenje nikomete kwa kiti lazima msekete kwiki dogi mdogo teketeke nikihale na nare kamlena na kibare
Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kunimunda Atile kupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kunimunda Aina aina mere tereng dunda Ni duda tudare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duda tudare tereng dunda Singa tambla na kishisha nikatena niteme kujiburudisha todi seti madoto kuzikishika tumini gazla mugadirange gazla mugadirange situkulienda jina lalanga kwa mtaro na nilala kwa bedi nimetoka kimtaro tinjo tinjo zangu ni zarabu tinjo tinjo zangu ni zarabu sema tinjo tinjo zangu ni zarabu pati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda amekam kunimunda Atile kupati ni tunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kunimunda Aina aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda
Nile shafia tunafuaka Gai fafa itaharibu Ruenka imewaka Demako ametoka tu na makanga Hi, inakamatanga Nasikia mrao mlangoni Bibi songa ni maoni Titi pigwa miti ni nanjoti Kipi sunyamaze ni maoni Kipi unanguzi no menunzi Titi ntatumia nikigora
lozi Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kunimunda Atile kupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kunimunda Aina aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda Aina mere tereng dunda Ni duza tuzare tereng dunda
Pedua runda kingpin wa manguai Kaziro zimeshika zimewai Niko dudu niko zo niko ngiai Zikishika mti shuka na kachai Kata nisho kiromba sana mutara tara Mi upe na guka gonya kambu farafara Na katuri na katesa tu mpara mpara
Shake it, shake it, do the best line.
Doctor, me be my own mind.
Kaulunga, bao mili tatu mina funga. Hey, Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga, bao mili tatu mina funga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Pula.
Siezi kuwa tu tribal. Duga jo ni pesa buda jo mini tribal. Inaside kwa keja na main na die call. Wanjiru ya ndakinyiwa na die ball. Na mindi ya mesi hakuna pass minafunga. Hakuna harambe misi yolunga. All webcam lakini sikuwa chakula. Rada ni masocial la chorea jo machura. Iwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice utatani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Came along with from dislikes and blue ticks. Tangu geta tako wakadeku get kiss. Tuli get us, sayi wana give this. Wana die benga ni mechikuli kwa Netflix. Hey,
Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni Kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngaozo wanawika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula popo sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka, wanashika ukuta. Ninjoki na nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top striker kila mtu anakata. Mina wache adi kipa amedata. Pull up the gang we real don't dada. You can love it or you hate it, don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki
Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga,
Kaulunga,
bao mbili tatu minafunga.
Minafunga
Kaulunga,
Kaulunga,
makeki kawa tatu nikipula.
Nafula kuma bao, anadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafakulipa dao. Match kwenye beat kama fande ya jalipo. Wanafunika tungoma itabaki mmezikwa. Tingisha tudiaba usiokope kuzianika. Tupate kwa kiwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tuolunga nimekuja tu kufunga. Weka fiti mina dunga. Huyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Imebaki wamembao. Tarifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro. Ni watiaji na wasoro. Itabaki mmetiwe. Ni mble na pigwa zi. Wenga tuka kama bi. Halipende tukuti. Mina upa double D.
Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na pambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazezi na tisha. Na kama wezi moni jabibi na pisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jeji. Nini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Adukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale lifanya sigeo zangi pedi. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Tutamuru sash kize nae kaboka. Ugamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joy na tisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna tachisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomla pambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, yute basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, yute basi noma. Only one dealo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya nadonda. Wabebwe, wabebwe, kama nimesonga. Kama 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 nimesonga. Usidunge black blue, black joto. Wana piga nuru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na drum na babika. Kenje imeja namba za mapedi. Kifua imeja moshi ya mafegi. Na wambie meja nimesema mdeli. Sema mwambia meja anifike bei. Natesa natesa ukunjei. Na pesa na pesa misipewi. Seme tuji nice, tuji nice, tuji nice tu. Tuji nice, tuji nice tu. Adi tuji nice, tuji nice tu. Too nice, too nice, too nice, too.
This is DJ Singe. Kukushima sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi. 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 Easy kama Doremi. 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 Ah eh. Waga bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa loop insi akanipea panuati niyoshe staff room jaribu vile utaeza boro sitos mapema alafu after mate useke kitong kwa meza kieta ni mabati basi chelele sitaki fimbo jomu zito hata itoshei kwa kagi vile ngome na chuna wache isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila sauna kani kanji misi nasi mda kuteka tuna luga kani sura wehu na jomu misi jali nda kukumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tinge keja nda kuingiza tana diro brida utero wa kenyamu na master. Yo ni nyonya sana menigoza big stingo. Chiba sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi. 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 Easy kama Doremi. 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 Doremi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana. Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mana kwanza nko wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, kebu mwaga tena nilikuwa jiga lota ya Mandela Alejandro Zadi Fatela.
Chuma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy nani. Easy kama Doremi. 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 Kama Doremi. Doremi.
Katia mimi na wewe ni nani hatari. Na naipipita nikilandi na nari. Tabakiwe kubali. Na naipipita duni meto kambali. Na nuku ya kipari. Na naipipita maila ila ila kila pandi. Na naipipita go. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Naipipita, naipipita. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Naipipita, naipipita.
Fronte balance the ball, magizani utoe form. Vigwe miti kwa yotuo, marorojo na matong. Ni mashash na mandom, na wateka midyo coach. Nazipiga kama post, nazipinya kama toast. Katia manyu na arsenali, nigani kali. Katia manyu na arsenali, nigani kali. Katia manyu na arsenali, nigani kali. Katia manyu na arsenali, nigani kali.
Piki, piki, ponki. See, I love the pongi. Joki, come, I hit and run. Nastingo za dogi. Na mkona tunarege anilambe pere mende. Tushikane to wanjege ako fine. Sini teke tunarime sini bebe ni kubalansa liche. Tunarime sini bebe na mbalansa liche.
Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Nai pepe ta, nai pepe ta. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Nai pepe ta, nai pepe ta.
Chuki chuki made in a buki ya mateki. Mapala ni mapeki, matoto ni majeki. Kwanza tuki flow kila dem shika goti. Aga ziki move, zina move na remote. Noti, wale mulingoti. Tingisha bidati, wati, manzi. Bora tu makazi, lazi. Lazi tunapanda, mapala kuwa ganda. Mezani zimeganda.
Mana take the ball, bring it here, put it here. Gala take the call, even on never vena near. Bridge in, the malice in badena here. You get closer to your grave, ear by ear. I take the ball, I take the ball. I put it here, I put it here. And another one here, and another one here. I pay beta, I pay beta.
Fisi barizija shiba Halipopo minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Kuna toto na meiva Iza jumini fisi barizija shiba Halipopo minapiga mimba Jukwa soko kanidiva lipa Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Kanipaplu na madawa na kustoko na Papu na madawa, papu na madawa, papu na madawa, na kustok. yako na nguzu kikula dako kitu bako jilimpanda bako kamua kamua mina pendo kianua madure mauta umesunda kakeguta panua kayana kadokunda kapanda kitanda na wanda venye junda kakanda hamdulai zimeshika zimekwata
una chocho na meiva iza jumenifisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva likwa una chocho na meiva iza jumenifisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
wakonda mfota mbaka mangware anipe vitu ngizichape mbaka siandare vile hip na madeba na mapongire ndazi kiss ndazi chum ndazi pandire pandire yani dandire shika ganji bana msupa nipe lungula nani aduka nani agari tu ni lungula kwa kanisa wako curious sana chunguza
una chocho na meiva iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipwa una chocho na meiva iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipwa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
napati ya keroma nimeseti kukumanga bado mikunyamba sana bado mikunusa na mogi ya diva njodi anamea nanga mikunusa bado nusa bado mikunyamba nunu yako tight kama kukuka jango juwe ninganya na kupanda kama kanga ni kipanda madimanga na baguanga manyanda ufisi sezi ficha na nyana kwa matanga
una chocho na meiva iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipwa una chocho na meiva iza jumeni fisi bado zija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipwa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
alma nasarua manyaru
the beats mr 808
alma nasarua manyaru
the beats mr 808
come away if you can big bassy watcha
come away if you can big bassy watcha
come away if you can big bassy watcha
come away if you can
big bassy watcha come away if you can big bassy watcha come away if you can big bassy watcha come away if you can big bassy watcha 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 bassy watcha come away if you can big bassy watcha come away if you can big bassy watcha come away if you can big bassy watcha 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 bassy watcha 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 kuna kitu mimi nataka fika big watcha panganga story mingi nilikata bobo shanta mini rasta rasta ulikula blue ticks na nilikuwa na data kai shore akimanze is a brother ufiki bei ya kanyau nyau kani picha bado uko out out kani show ni matao tao 1 plus 2 plus 3 nime iva mau niko na sarua manyaru zimeraru tunakiatu zimeshika ntaka tatu rada ni safi neza bonga chafu nataka kula kitu tam 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 kama chafu kama uwezi fika babe basi wacha kama uwezi fika babe basi wacha kama uwezi fika babe basi wacha 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 basi wacha kama uwezi fika babe basi wacha kama uwezi fika babe basi wacha kama uwezi fika babe basi wacha 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 basi wacha
niko kwa petrol station na kinyaru mimi hatari dumi sarua manyaru nini mtu hapa mimi ndio kifaru speed ni ya Subaru nime upgrade mini sana hini star time nataka dede batu pesa ya lunch time udo si ten sit down this is my time niko right this has never been the wrong time so come down to downtown don't ni man down wame ningora wanataka kuni hand down mini saru buda wezi ni shut down ha bro I'ma gun you down
kama wezi fika babe basi wacha kama wezi fika babe basi wacha kama wezi fika babe basi wacha 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 basi wacha kama wezi fika babe basi wacha come away if you can babe bassy watcha come away if you can babe bassy watcha 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 bassy watcha
hindi trailer chill movie na kuja mini waida na nguvu za giza na hindi trailer sio pick up my nigga
DJ Chiza
okay tarike kupia mahi chuma kwa chile pita kuja wa bed okay
Shukara ka shukuru
DJ Sinj.
Chibobo wangu, mwodari wangu, chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza, umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda, kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulikachana, ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapo jondo, wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tani ukipita na maboy, wana dance, nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima, itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu, beti lako limeniko mika kutu. Umelishika nine sema tumasudu, karibia chapdono nipigia mamuni. Zumushie wendon, zumushie wa, zumushie wendon, zumushie wa, zumushie wendon, zumushie wa, zumushie wendon, zumushie wa. Takenye na wendon, takenye raka, takenye na wendon, takenye raka, takenye na wendon, takenye raka, takenye na wendon, takenye raka.
I want you boy, with the ghetto loving. It's not the other to say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with the last situation. Niko standing kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venya wata chisha kakangora. Ukifika venye club wa, wa, wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bandila kole menika mika kutu. Nimenishika nini sama tumasutu. Karibia chukutono nipike mabu.
DJ Sinch the spin champion. Hale at 07-1165-8728.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe ni vile wewe. Okonko pole nimekuja ghafla. Okonko pole Okonko Okonko pole Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kongu wewe ni mso. Kwanza vile ulituosha kwile kwa sialigiso.
Na kupenda manze wewe kuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Stories za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Kwa kuongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Tawezana, manze Femi wani kikubata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Enda noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wani kikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi man au machali luku luku. Ni luku tu lakini hawana kakitu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda iyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Bono na nidai no sinyambie uongo.
na kudai tu umetoka ghetto na weni manzi hardcore manzi mathongo
Okonko na kitambi tawezana
tawezana
nikikupea utawezana
tawezana manzi Femi wani kikupata nitakupenda kavile napenda jambla Femi uno mtoto wa Hadija
DJ Cinch the spin champion Halle at 07 1165 872